Ngiyabonga mnakethu, asiqhubeke nekuma umsuzwana nje manje, sendele umkhuleko. Futhi ngibona labanengi benu baletha emaduku ukuthi akhulekelwe. Manje siyakholelwa kuloko. Letinye tetinto letinkulu kunato tonke lesifanele tendeke kuletinsuku leti, yinkonzo yemave ngemave yekukhulekela etikwemaduku. Tinto letinkulu tiyendeka, futhi sijabula kakhulu ngako. Sihlala njalo sijabula kwenda noma yini lesingayenda kusita labanye. Futhi ngifuna wonke umuntu uqe nami manje uthi sitonikela umkhuleko. Babe wethu losezulwini, siyajabula kusihlwa ukuthi siyaphila nekuba lapha enkonzweni yaNkulunkulu wethu, nale siciniseko lesibusisiwe sekwadi ukuthi uma lokuphila lokhu sekuphelile lapha, singena ekuphileni lokukhulu ngaleya lapho konke kwekulangatelela kwethu kuphumule khona. Futhi sisese kulolu hambo lolu Nkosi, kugula, tinkathado, tinhlungu, tenhlitiyo, tihleti wonke umgwaco. Futhi banengi labahlupheka ngale tinto leti kulolu suku lesiphila kulo. Etithundini tekubuya kwenkosi, siyathi ukuthi sitha sihamba lapho njengelibhubezi lelibhodlako, sigwinya lesingakukhona. Ngoba siyathi ukuthi sikhathi sathu sifishane. Futhi manje abantu abaningi ulethe emaduku abo futhi abekwa lapha kwendela labathandzeka kubabo. Akungabateki le ngaphandle elugwadule lapho nzabana thite kunababe lomdzala loyimpumbuthe namake. Lo linzile kusihlwa ukuthi leli duku libuye. Mhlawumbe sibhedlela kunaluthandzeka kolugula sibili. Luswane loluncane lolulugugu ekhaya. Futhi uyabathi bonke Nkosi. Futhi ngiqinisekile ukuthi utobapha sicelo sabo njengoba nje ngibeka tandla tami etikwawo Nkosi. Ngendlela lemelele ligama la Jesu Kristu. Futhi sikholwa ukuthi kwakubhalwe embhalweni ukuthi bathatha emtimbeni waPawula longcwele. Emaduku netitsiya, futhi kwakuthi mphawu tekukholwa kwabo kulowo mpostoli. Sewufike eminyakeni lemithe leyendlula, futhi sewungilongafi kusihlwa. Kodwa umoya kaNkulunkulu uhlala ufana kulabo labakholwa lokufanako. Futhi ngikhulekela ukuthi utopha sonke sicelo. Siphe inkonzo lenkulu kusihlwa Nkosi. Kwangathi bukhona bakho, bungachubeka bube nathi. Siphe tifiso tetinhlitiyo tethu, futhi sethemba ukuthi konke kutoba senzandleni yakho. Yebo uNkulunkulu kwenda lokho. Egameni laJesu siyakucela. Amen. Ningahlala phansi. Sikhathi lesihle kakhulu senhlanganyelo manje ekuseni. Ebreakfastini, ibreakfast yabafundisi. Ngatane nalabaningi bebazalwane lengingakaze ngibathi phambilini. Futhi ngasi ngiyathola ukuthi sihlalo wethu lapha bekungu-Aki. Futhi bangitshelile ukuthi uma ukhipha bonke labo Aki nema-Okis e-California, awunalutho olusele ngaphandle kolugwadule. Ngakho-ke ngithi kukukholwa, bangakhi laba lovela e-Arkansas noma e-Oklahoma munye. Ngukhombisa ngicabanga impela ukuthi lokho kunjalo. Yebo ke ngicabanga ukuthi letinye tetinsitiyo letinzala letine liqiniso kunato tonke letageta shaya tingaphansi kwalawo mahembe lamadzala aseArkansas nemaOkis. Ngithi kubamba kancane eOklahoma, make wahambe kavamise kuhlala eOklahoma, Tulsa ngesikhathi aseyintombatana. Ne-Arkansas yayinjalo ngesikhathi mine kuqala ngiqala emihlanganweni lebeyisendasi eJonesboro eMoak. Ne-Texarkana nasendasi eRobinson Memorial Auditorium eLittle Rock kwenyukele enhla eHot Springs. Futhi letinengi taleto tinzawo khona lapho, iOklahoma City eTulsa. Nalabanye bebantu labanemoya lomhle kakhulu. Futhi ngiyakhumbula ngesikhathi ngiya eJonesboro, kwakungilenyeta inkonzo tami letinkulu tekucala emva kokusuka eSt Louis. Nale ntombatana lencane yakadowethi yaphiliswa leyatamatamisa yonke iSt Louis. Lapho sasinemashumi etinkulungwane tebantu tibutsene ngaya eArkansas futhi kwakukwekucala ekusakateni ukuthi ngike ngibe semsakatweni naleli phepha lasho ngiyakholwa kwakunebantu labatinkulungwane letingemashumi lamabili nesiphohlongo labangenela lo mhlangano bebavela eVenlonge emakhilomitha langemashumi lasithupha kutungeleta sewuze ungakhona ngisho nekuthola indzawo kodwa lokwakunemathende nako konke kubekiwe bantu bantwana babo balele ngaphansi kwemaloli lamadzala akotini futhi babambe ticephu 13 vangu etikwabo lapho lina angikhohlwa ngalobunye busuku lapho ngiyathi ukuthi angifuni ukucala ngetimfakazo kusihlwa bengivela ngabatshela ukuthi ngangitho bakhulekela bonke ngaphambi kokuthi bahambe kodwa impela ngathi ngeka ngikuhocise bona labane kakhulu wawungeke ukhone ngishone kusondzela futhi kwacubeka nje kwanza futhi kwanza leli layini beliyoba libanga lemabhilidi elidolobha futhi ngiyakhumbula ngalobunye busuku ngangiphuma kuyokhulekela umuntu lotside bebehlile bavela ngaloko kusa ngangikhuleka busuku bonke ngalobo busuku ngimile ngagoqa phansi bengasakhoni kuma futhi nje ngiguqe ngemadolo ami ngibakhulekela lapho basendlula futhi kwakukhathe kunemthungwe dicathulo loyimpumbuthe lovela etulu nzawana tsite ngethulu ngiyalikhohlwa ligama laleli dolobha manje edute neJonesboro cishe emashumi lamathathu emakhilomitha langemashumi lasithupha nakune Beka kathi ayimpumputhe iminyaka namoyelo engcwele besammemethele ukuthi sewuphilisile futhi wahamba hamba wabuya elayinini futhi wathi uthithe mnumzane ngiphilisiwe emehlo ami solo akavuleki ngathi lokho akaphathela ningalutho nako ungitshele ukuthi uyangikholwa wathi ngiyakukholwa ngathi pho ungibutelani ke futhi ngakho wathi waqhubeka ngase ngithi qhubeka nje uthi ayibonge inkosi ngekubona kwami uthi bekaya ekhaya ngaloko kusa cishe ngensimbi yesihlanu nco ashayelelwa lapho ngikholwa ukuthi kwakuyindvodzana yakhe ngemoto lenzala i-Model A uthi enyuka ngemgwaco uthi bekahlethe esitulweni lesingemuva athi ayibonge inkosi ngekubona kwami nemehlo akhe avuleka uthi wathi nje kwethusa live lonke uthi ngako wagijimela ebandleni lasekatolika ngaloko kusa afake isigcoko sakhe ekugcineni kweludondolo lwakhe asithungeletisa kanjena adumisa uNkulunkulu ngekuba nekubona kwakhe waseke uwelela ebandleni lemethodist futhi bebatombopha ngekuphatamisa kukhonda akubukeki kwangathi lokho bekungaba njalo kuphatamisa noma yini kodwa bekunga ngako ngalobo busuku ngangithungeleta indlela yami yokufika ngembili futhi ngabona abo asha bangikhweba futhi kwakunemshayeli lapho wathi ngina lamanye emahambo lamabili lengimele ngiwende kusihlwa ngiletha abantu labavela esibhedlela ngaphumela ngephandle ngacetha ukukhulekela labanye wesifazane bekangephandle lapho lobeka khona bebacabanga ukuthi bekabulawa ngumdlavuza futhi bekathengise emagungumenxe lebeka wacokelele kuthola iambulance ukuthi imlethe lapho endasi umyeni wakhe bekakwendile ukuthi akube ngiloko kuphela lebe bakushiyile bendathi ingubo yode kulala letithungwe sakugqibelwa futhi bebane Wathengisa lokho inkosi yamphilisa waphuma kuambulance waphuma ngemuva wacubeka wangena wetama kungena emhlanganweni futhi angikhonanga kubuyela eminyango futhi kwakunalaba nengakhulu labala kanyene ekhathi lapho lebe bayacishe babe libanga lalokho emabonza elubonzene futhi nje angikhonanga ukuthi minya ngendlule nalomunye wabo asha weda wathi sitokuthatha lengemuva kwaletsakhiwo kude lokwatiko bese ngibe lapho cishe insuku lethi sipohlongo noma lethi lishumi futhi akekho kwamanje lobe labanengi bebangenile enzaweni bebahlala lapho imini nebusuku nje balindzele lithuba labo ngako ke ngageka ngemuva futhi ngiyalikhumbula licala lathi nje kuqala kuna futhi angikhonanga ukufuqa indlela yami ngendlule esicukwini cishe impela futhi ngitama kufika eminyango longemuva lapho bangithatha khona ukuthi ngifike ngembili futhi bazalwane bami labangemakhalathi bothathe kusihlwa ngiyaxolisa ngaloku phawula lokho nendlela lengikokusho ngayo kodwa kwakunjalo ngaleto tinsuku bebasoro baneluhlobo lwemnyakato wekubandlululana eArkansas ngako ngaqala kungena futhi ngeva lomunye abita babe wabo futhi ngabuka kwakuyintombatana lebukeka kahle leli khalathi yayiyimpumputhe beyifuca yendlula esicukwini ikhalela uyise futhi ngikude lobekayinaka le ntombi futhi akekho lobekangathi mina ngakho ngaqala kufuca kanjena futhi labanye bafo beme lapho nje bakhuluma kwakukhona emabhasi lamanengana lacashiwe eme lapho avela etinzaweni letehlukene telive kwakunemfo eme lapho akhonona akhuluma futhi ngetama kufucela ngakuye wafiyekela kufuca ngase ngithi yebo mnumzane futhi ngakho ngaqala kufuca futhi wase uthi ngithithekela kufuca bengesaba kuthi utoqala kufuca ngakho ngathi ngiyaxolisa mnumzane ngakho ngageka ngalapha ngalelenye indlela futhi ekugcineni ngangena elayinini laleyo ntombatana kwevakala njengemzenzisi kwenta lokho kodwa ngefika lapho bekakhona khona afuca futhi bekathi ukhona yini longangisida ukhona yini longangisida bengisolo ngiqhubeka nje niyathi waze wathi shayisa kimi wathi ngiyaxolisa sir ngase ngithi ufunani wathi ungangisida ngithole babe wami futhi ngathi ufunani ngababe wakho wathi yebo-ke ngitenge ngalapha kutobona lo mphilisi futhi wathi bangitshele ukuthi angeke ngikhone ngisho kusonzela kule sakhiwo futhi ngilahlekelwe ngubabe wami futhi angiyitholi indlela yami yekubuyela ebhasini ngathi ubuyaphi wase uthi Memphis futhi ngabuka futhi ngabona ibhasi lecashwako ngacabanga ukuthi ngingayimikisa le ntombatana emva lapho mhlawumbe ngakho ngathi ude ngalapha kutobona ini wathi lo mphilisi ngase ngithi ngacabanga ukuthi ngitombuta nje kuze ngibone ukuthi bekane kukholwa lokungakanani manje lokho kuvakala njengemzenzisi entombataneni le mpumputhe tatane kodwa ngathi umphilisi yebo mnumzane ngase ngithi awukaconzi ukuthi uyakholelwa entweni lenjengaleyo njengelusuku lolunjengalolu njengoba siphila simodeni namuhla nenkumbi yabodokotela nakanjalo njalo futhi ungitshele ukuthi utawuhamba uyova into lenjengaleyo wathi mnumzane abakhoni ukungisida ngase ngithi ngiyabona ngathi ngabe yini lekunika umcondo wekuthi ude lapha na futhi ngilalela umsakado nato tonke tinhlelo letinhle futhi yathi bengiva ngilapha eFayetteville kulapho leyo ndoda beyivela khona eFayetteville yathi ngive kusakwadwa lokuvela eFayetteville futhi yathi indoda lebeyimpumputhe umthungwethi cathulo wemukele kubona kwakhe lapha manje ekuseni wase uthi sonke sase sihlangana ndzawonye futhi seta ngalapha ebhasini lecashwako wase uthi ungangisita ngibuyele emuva ngathi yebo mem kodwa ngathi kwekuqala ucabangani ngaloko ngathi awukholwa ukuthi leyo ndoda itokhona kwenda lokho wathi cha mnumzane wathi kodwa jesu angakwenda ngase ngithi futhi ngathi yebo-ke lalela uyakukhola sibili lokho wathi mnumzane ngiyakutshela ukuthi wendele wathi uma utongisita ungiyise lapho akhona ngingabese-ke ngiyamthola babe wami emva kwalokho oh ukhuluma ngekwekhudwa wathi ngiside ungiyise lapho akhona ngidabese ngiyamthola babe wami emva kwalokho ngathi tsatse usho mphamba wathi yebo mnumzane ngisho mphamba ngase ngithi mhlawumbe ngimi lolofuna kumbona futhi wangibamba kanjalo netandla takhe tabamba libhantshi lami wase uthi ngabe nguwe lo mphilisi ngase ngithi cha ngathi ngumnakethu uBranham wathi ngulowo lele ngifuna kumbona wase uthi uma utocela nkulunkulu ngitamthola babe wami ngambuka eme lapho emehlo akhe amhlophe acwabida dinyembe ditehla etihlathini takhe futhi ngacabanga ngempumputhe efani Crosby ma ungangendluli omsinzisi lomnene vani kukhala kwami kokuthi thoba lapho babita labanye ma ungangendluli niyabona na bekevile ngale ndvotha le mpumputhe ithola kubona kwayo futhi wathi dokotela wamtshela ukuthi emadwadwasi emehlweni akhe bekamele avuthwe bese-ke bayakhona kumhlinza kodwa manje emva kokuba sekavuthiwe athi songa emthanjeni wemehlo noma lokuthide futhi kwakungekho mathemba akhe wase uthi emathemba ami kuphela kungena futhi ngavele ngambamba ngesandla ngathi babelosezulwini eminyakeni le ndlula kwakukhona siphambano lesidzala lesimahedle sihuthuleka phansi sijabula eJerusalema titaladi sihuthula tinyathelo letigcwele ingadi temethwali waso asendleleni yakhe enyuka liguma wakhe lomncane lobuthakathaka umtimba lobuthakathaka wawela phansi kwemthwalo kwakukhona simoni umkhurene loweta wase uthatha lesiphambano futhi wamsita kusethwala ngathi nangu lomunye webantwana bakhe kusihlwa ayenza ebumnyameni nkosi nginesiqiniseko ukuthi uyaconza ucala ukudumisa uNkulunkulu beka sabona ngiloko kuphela lokwakukhona kuko beka sane kubona kwakhe kube khona letinye etindlo letinkulu letendeka eArkansas sibonga kakhulu letinengi taleto timfakazo tikhatsita katseni ngiyacabanga uma ngewelela ngale kwalensimbi ngikutoba naletinengi lengitodiva ngidinto letinengi kakhulu nje letifika emcondweni wami ngaleto tinsuku takatsene futhi konke kusukela phansi eminyakeni nangesheya kwelwandle lwetimfakazo noma kuphi lapho umekhona nomunye umuntu manje ekuseni emhlanganweni umelusi lapha umkakhe uhleti lapha bekangitshela cishe emahlandla lamathathu inkosi imbitele emihlanganweni kanjalo futhi bekaphethwe sifo seHodgkins lo ngumdlavuza neyathi usedlalele ngako bona netintho letinengi beyendiwe lomunye umnakethu emelapho afakaza madvute nje enhla kulelinye lidolobha ngemdlavuza ebusweni bakhe bonke nankulunkulu ulubekamphilisile bengingakhoni nekubona ngisho nemhuzuko wako ndzawo netintho letehlukene futhi konke la uyakhona kubonakala kungaleyo ndlela manje kusihlwa kutoba busuku bekugcina kuthi bathengise tincwadi naleto tithombe letincane asisibo bathengisi bencwadi asikethi lapha kuthi sithengise tincwadi letincwadi leti titsengwe kulomunye umuntu futhi talethwa lamhlanganweni umngani wami lolungile uyathi thengisa lapha eminyango asithengisi ngelisonto asiluthinzi lolo suku ngakho si uma ningatithanda noma lesinye saletithombe ngani ningatithola eminyango lapho nisaphuma uma nisengakatithola kusasa lesabatha kanti futhi emathayiphini nginesiqiniseko ukuthi amenyetelwe lapha manje kulomhlangano angikadami kushumayela ngoba bengathi ukuthi lokhu bekuke kuqala kimi lapha ngitamile kulenda libe lula nje njengoba lingaba njalo kodwa inkosi isiphele eminye imilayeto lemikhulu emakhulu ngemakhulu ayo losethayiphini njengeminyaka yelibandla lesikhombisa kuqala kwembewu kanye neli oh liwundlu nelituba naphansi kusuka enkathi emlweni yakhe na natotonke letinhlobo temilayeto leyo ngicabanga ukuthi inkosi ibusisile futhi banayo lapha nani nine leni netixopha mavi beningabona nje umnumzane Magwaya lapha futhi nithokode kuwathola futhi bengitshela umelusi namuhla asifuni ukuthi khatsata ngemali nginemashumi lasihlanu nakuthathu eminyaka budzala bengisolo ngishumayela iminyaka lengemashumi lamathathu nakubili futhi nginemnikelo wami wekucala kuthi uke uthathwe noko angizange sengithathe umnikelo empilweni yami futhi angikwendi nje ngivele nje uma tindleko setiphelile loko kuyakugcathululo sibonile sekhathi lapho siyothatha busuku lobubili sithatha iminikelo futhi ngesikhathi lapho ungendlulisa khona libhokisi leminikelo futhi uthole tinkulungwane letisikhombisa temadola futhi ke masinyane nje tindleko tingabhadalwa bengingeke ngibavumele ukuthi bathathe lomunye peni ngiloko kuphela angikholelwa nje ekukwenteni futhi ngasho noma ngasiphi isikhathi ukuthi tindleko nakungahlangabetwana nato ngatiseni nje libandla lami ekhaya litohlangabetana naloku sele kwado futhi sifuna nathi ukuthi asikho lapha kutothatha imali asikedeli lutho lapha ngaphandle kwekutama kuhlanganyela nani futhi sende imithwalo ibe lula kancane futhi sigulekelela abagulako futhi sende konke lesingakwenta kunisita sisese lapha futhi manje kusasa lesabatha futhi manje nine bantu lovakashile lapha kunemabandla latsite lamahle lanemandla ngalapha naba belusi babone bahleti lapha manje ngenelani lamanye emabandla abo angemadvodza uNkulunkulu ayakholelwa kulenkonzo futhi angemahlelo lehlukene kodwa asikwende uma sekuta enhlanganyelweni naKristu asidwebi micabo yebuhlelo sivele nje sihlangane ndzawonye ngagcotshwa ebandleni linye imissionary baptist angaze ngicotshelwe kunoma yini lenye futhi ngita nje emkhathini webantu njengeminakene kuma ngivale sikhala he oh indlela emkhathini webuzalwane uma bengingabona lonke libandla livele likhohlwa kwalo ngemicabo walo ekuhlelo futhi lingene nje njengebuzalwane bunye lobukhulu ngingasho njengasimiyoni wasendlulo Nkosi vumela inceke yakho ihambe ngekuthula ngoba emehlo ami ayibonile insinziso yakho kunjalo Lapho sonke besingahlangana ndzawonye kanjalo ngiloko lebe ngihlala njalo ngikulwela manje asifuni ukunihlalisa isikhathi lesitse kakhulu ngako wena ngingeke ngibe nenkinga kuphuthelwa ngumsebenzi welusuku niyati evikini kodwa impela angifuni kuphuthelwa ngusonto sikolwa ekuseni manje ningakwenti lokho ngako ngitonentana iphume kusene isikhathi impela ngalokwenele kusihlwa kude nigciniseke kufinyelela kusonto sikolwa ekuseni Futhi leso sikolwa lesikhulu kunato tonke emhlabeni. Futhi manje ngifuna kunitshela lokuthide ngasonto sikolo. Kuliphutha mbamba kuthumela bantwana bakho kusonto sikolo. Niyakwazi lokho. Bathatheni. Kunjalo, yebo, si lomncane. Ngibone likhathoni lelincane ephepheni. Kungesiko kathini, belimangalisa. Umfana lomncane ufika eminyango, beka wakhombisa ikamelo lekulala lamake wakhe nababe. Emabhodlela abekwe phansi esililweni, netincedu teligwayi kuyo yonke into. Futhi kwakusethulule elusukwini. Ngensimbi efica nco nalomfanyana bese avele asukumile futhi wathi geza futhi wakama tinwele takhe wagqoka impahla takhe futhi wanconcotha eminyango wathi hey ngibani lotongiyisa kusonto sikolo nako lapho khona lokho kuthi nje akube ngaleyo ndlela umkhuba wase America wako longiko akukubi yini nicabanga ngebantu base America besimanje kuyini na Yebo ke babe usenda sesitolo sesinuka namake uphumile nenhlangano yetilwane letifuya kwenzabana tsite elugwini lwelwandle lolunabile indlotsakade isenda sebaren noma enda semculweni wetinyukunya junior utsethe imoto yakhe emjako waya ngephandle esitaladini uyagijima nako lapho khona nguleyo lomunye uthola ihembega akukho kuphila kwasekhaya akukho mpilo yemkhuleko Bengihlala njalo ngisho lokho uma uconzisa uma sephula umgogodla waseAmerica kungesikhathi bufazane bephulwa futhi ngisho lokho ngetinhlonipho tekumesaba uNkulunkulu ngabothathe wethu manje ikuseni ngihlangene nalabanye besifazane labahle kunabo bonke laphaya kodwa kwendekeni kube sifazane bethu yini indzaba ngaye ngangena eClifton lapha kungesiko kaDzeni ngalokunye kusa ngangilindzele umnakethu uGunbright Bestoba nekudla kwabo kwasekuseni nathathe lomncane wangena lapho futhi ngambuka futhi ngibeka nalokunye kwaloku lapha kuhulwa kwetinele tibe mankimbo niyati njenga ngathathe wekucala niyati futhi ngicabanga ukuthi lokho kubukeka kude buntu futhi ngambuka futhi beka luhlata satshani incenye yinye yemehlo akhe nencenye lelandzelako yayiluhlata sasibhakabhaka Futhi bonke buso bakhe babunendlo letside futhi ngathi vela ngimthabukela ngicabanga ukuthi kwakukhona lokungalungayi futhi ngema lapho futhi ngangitokwenyuka futhi ngimtshele ukuthi ngangisithunywa senkolo ngike ngasibona sifo selukhwekhwe ngabubona bulephelo futhi kodwa angaze ngiyibone into lenjengaleyo futhi bengifuna kumbuta ukuthi ngingeke yini ngamkhulekela ukuthi ngimside futhi naku kuvumbuka lenye intombatana ngendlela lefanayo ngase ngiyacabanga awukaconzi ukungitshela ukuthi besifazane labathandzekako bangakwenda leso impela sipho endvotsen nekumesaba uNkulunkulu futhi bafuna kuba batifihle futhi batende babukeke njengento letsite lephumile yawa encole nemingcwabi noma lokuthite ngiyatibuta nje ukuthi kanjani even ukuthi bayoke bathole into lenjengaleyo nebesifazane bethu bePentecostal kanjalo loko kubi kakhulu lihlazo tsatse kukhona kwehliswa mzawana tsite Ngiyethemba ukuthi akukho epulpit. Kumbulani ukuthi wesifazane utoba yini? Ulunge kakhulu. Bengikhuluma nalomunye namuhla. Ngesikhathi Rebecca efika ukuhlangana naIsaka, nicaphelile ukuthi wambonya buso bakhe ngeveyini. Basakwenda abantu ukuthi bendani. Kodwa umlobokati umbonya buso bakhe. ngani na le ndoda inhloko yakhe futhi ke yena akana yena kwakhe imvelo yesifazane kutinikela endvodzeni futhi kungaleso sizathu libandla lifanele limbonywe ngeveyili linenhloko lowo nguKristu nguleyo ndlela besifazane ufanele abe netinwele letinze ngenxa ye yenhloko yakhe lokuyindvodza yakhe lowesilisa ufanele abe netinwele letimfishane ngenxa yaKristu lowesifazane uba netinwele letinze ngenxa yetingelosi yini tingelosi sithunywa seliciniso ebandleni kunjalo uyohlala njalo akubitela phansi athi kuliphutha niyabona nakanjalo njalo nelibandla kutsi litinikele kakhulu kuJesu ukuthi alitibiti ngenhloko yalo lucoko bunhloko balo lucoko Kristu ubunhloko belibandla limbonyiwe asisibo bethu kodwa sibakhe nitinikele kuye futhi yena yedwa kuhle kanjani pho asifunde umbhalo lomncane manje ngihlala ngikuthanda kufunda livi lakhe ngoba livi lami lilivi lemuntu liyokwehluleka kodwa lowo nguNkulunkulu lingeke lehluleke lo mbhalo utholakala ngale esahlukweni sesikhombisa saLuka sicale ngelivesi lemashumi lamathathu nesithupha futhi lomunye wabafarisi wamcela ukuthi adle naye futhi waya endlini yalomfarisi wahlala phansi kudleni futhi buka wesifazane edolobheni lobeka soni ngesikhathi athi ukuthi Jesu bekahleti ekudleni endlini yemfarisi waletha libhokisi lemafutha ekugcoba futhi wema ngetinyawo takhe emva kwakhe akhala wase uqala ukugeza tinyawo takhe ngaletinyembeti futhi watesula ngetinwele tenhloko yakhe wase ucabuza tinyawo takhe futhi watigcoba ngemafutha kodwa lomfarisi lobekammemile wakubona wakhuluma ngekhathi kwakhe wathi lo muntu lona uma bekangumprofethi mina ngifunze futhi manje lalelisisani impela
And when the Pharisee which did
Buthi ngesikhathi lomfarisi lowambida ukuthi ede akubona wakhuluma ngekhathi kwakhe lucoko athi uma lo muntu lona kube beka ngumprofeti beka yokuhathi ukuthi ungubani nekuthi hloboluni lowesifazane lolumthinzile ngoba usoni
And Jesus answered said unto him Simon I have some
Na Jesu waphendula wathi kuye Simon kukhona lengifuna ukukusho kuwe wase uthi Nkosi chubeka usho kube benginganiketha lokhu sihloko bengitosibitha ngekuthi indvodza lenelunya kunawo onke Santa Ana Santa Maria banengakhulu bo Santa Pansi na Sandasi lapha ngiyabaphambanisa bonke
What does it mean Saint Mary
Kusho ukuthini longcwele Maria longcwele Yebo ke ufanele ukuthi bekagcinwe kabi ngesikhathi nje afinyelela esicongweni seliguma ukuthi abuke ngale ngasegalile Bekagijima lusuku lonke futhi yena imilende yakhe yayinafuna umjuluko buso bakhe babunemishi lapho umfomo wehle khona ebusweni bakhe Impahla takhe, tati mandi, futhi tinafuna lapho abuka phansi. Futhi wahefutela umoya. Wabona sicukulo esikhulu sime ngakulomunye umuntu. Wacabanga, impela lona ngulowo muntu. Niyabona, beka eCapernaum. Bekabutile, lidolobha emva kwelidolobha. Ngabe umuntu lothithe, bekalapha, lophilisa labagulako. Futhi ubitwa ngemprofeti wasegalile. Lomunye angahle kube wathi, yebo, bekalapha kuthandi. Kodwa asathi lapho ayekhona, ngoba uphumile nalabanengi balelidolobha bahambile bamlandzela. Imibuko leminyendi levumelanako nalemelene naye. Ngale kulelinye lidolobha. Beka tohamba futhi beka iathi ngabe umuntu lothithe beka lapha lophilisa labagulako neti profeto futhi wathi timfihlo tenhliziyo indvodza lethithe lenjengalena Yebo, bekalapha itolo kuphela, kodwa uhambile. Angathi ukuthi uye kuphi nekuthi uhambe wayaphi. Futhi kuchubeke njalo le ndzaba yayisolo ichubeka. Kuthe kugcineni. Niyabona na, bekasigijimi, bekathunywe ingosi yakhe. Umfarisi, umbishopi, etigabeni tetikhundla telibandla, kutsatsa umlayeto. Uthi wakhona ekugcineni, wakhona kudonsa umoya wekusitakala, ngoba bekasayibonile le ndvodza ebangeni, lebe kato kwethula lo mlayeto kuyo. Manje umlayeto wawumcoka kakhulu, ngoba umpristi bekamthumile lo mfarisi. Futhi kwakubaluleke kakhulu ukuthi wahlangana nale ndvodza lebe ifanele kwenda lokhu. Futhi ufanele efike kule ndvodza. Futhi leyo kwakuyinto lenkulu kunato tonke yempilo yakhe. Kuchuba lomlayeto walomphristi kufinyelela kuJesu waseNazaretha. Futhi ekugcineni afuca aya endasi neligquma. Emva kokubamba umoya wakhe nekufuca indlela yakhe esicubini, ufanele ukuthi wathola. Kungahle kube kwakungunathanayeli noma mhlawumbe kwakungufilipo, ngoba bekaluhlobo lwagathi lwangaphandle. Petro naLuka nebabhali lebebabhala phansi loko lebekakwenta naloko lathi kwakume eceleni kwakhe. Petro wabonakala angumdwebuli omkhulu loqinile, kuthi uma babhobokela emgceni walabanye abapostoli, kwakuthi akube indvodza lenemandla leyayingabafucela emuva futhi ibakhweshise kuye. Futhi njengoba lesigijimi lesi singena elayinini lekucala lagatsi, kungahle kube kwakungufilipu. Futhi wathi, ngifanele ngibone inkosi yakho. Nginemlayeto lovela enkosini yami, uta enkosini yakho. Nenkosi yami indvodza lenkulu, ingilenye yemadvodza lamakhulu lagqamile emangweni wethu. Ungumfarisi, uyindvodza lenjingile, futhi ubita imali lenengi, futhi ungithumele kuthi ngikhulume nenkosi yakho. Futhi Filipu kusobala afuna njengendvodza lengumKristu kwenta konke lebe kangakwenta kumsita, wamletha edvute. Futhi ekugcineni wafuca le ndlela waze wahlangana naSimoni. Wathi, Simoni, lesigijimi lesi sisemsebentini lomcoka impela, futhi ngifanele ngimfikise embi kwenkosi. NaFilipu wafucwa nguPetro, wase uyasukuma. Futhi ekugcineni lesigijimi salethwa buso nebuso naJesu. Nako emile, tindzebe takhe tigadukile, emehlo akhe akhandlekile, akhuluma liphimbo lakhe lihoshota ngenxa yeluthuli etinyaweni tebantu. Futhi lesigijimi sathi, mnumzane, ngithunyelelwe kukutshela ukuthi inkosi yami ikuhloniphile ngesimemo. Itoba nelitsili, litsili lelikhulu lekudla litoniketwa. Iletha njalo ngeminyaka, futhi ifuna wena ukuthi ute kulelitsili. Bekangayisho kanjani into lenjalo? Bekangakwenta kanjani nje? Eme ebukhoneni baKristu kwekuqala ngqa. Bese kufanele achubele uhlobo loluthithe lwebhizinisi mayelana nenkolo yakhe yekutichenya. Oh, ngifisa kwangathi ngabe bengingema lapho. Into yokuqala lebe ngingayenda ngabe ngawa ngebuso bami embi kwakhe, futhi ngacela kuthethelelwa kwedono tami. Kodwa lokho kuthi nje akube ngumkhuba welusuku. Uma abantu beta buso nebuso naye, banaletinye tintho labafanele bakhulume ngato esikhundleni sesimo sethu sesono. Nale sigijimi lesi sime lapho sethula umlayeto waso, kuthi kwangathi ngiyabona kubona inkosi yethu ibukisisa lomfo ngekutabuka nekucabanga mhlawumbe ukuthi bekendlula lithuba lelikhulu kunawo onke lelike labekwa embikwa noma ngusiphi isidalwa lesingumuntu bekatokuma ebukhoneni bajesu kristu nango bekalapho kodwa niyabona bekangeke nkulunkulu bekafike ngesimo semuntu futhi bekangakwadi futhi nango emile futhi jesu nalo lonke luhlelo lwakhe lolubhizi netinkulungwane tetinzawo ukuthi atihambe nako konke loko lebekafanele akwente sengiyambona ekuthobekeni kwakhe futhi anjengemnumzane lohloniphekile walekutisa inhloko yakhe wathi tshela inkosi yakho ukuthi ngitoba lapho Sifundzani lapha kuthi sonke sikhathi uta lapho amenywe khona kunjalo sonke sikhathi uta lapho amenywe khona Mtshele kuthi ngalolo suku lolukuthi nekuthi kuthi ngitoba khona ngalolo suku ngoba ungimemile ngitoba lapho Manje kwase kuthi ke emva kwaloko lesigijimi kufanele ukuthi safulathela sase siyesuka siyahamba futhi saphefumula umoya wekweneliseka ukuthi besende into lenkulu besendeni Wavumela ukuthi kuphunyuke kuye into lenkulu kunato tonke emhlabeni wonke lithuba lekuwela etinyaweni takristu Angathi noma labaningi bethu abakwendini lokho mhlambe sikwendile kuleli viki singahle sikwende kusihlwa sifulathele lithuba ukuthi usinziswe nekuba nekuphila lokuphakathi bese ke siyakufulathela labanye abantu ngaletinye tikhathi beta bagula futhi baphiliswe bese ke bayesuka bahambe bacabanga ukuthi bazuze into lemcoka impela labayidele Into lenhle kunato tonke kuyitela kumthola njengemsindisi wakho kumathi yena ukuthi ungubani empilweni yakho ube nesiqiniseko bantu namuhla bafana nebantu bakatseni batama kugwema loludzaba kufana nje nale tingwa netinhlandi bekangumprofeti lomkhulu kuphela nje uma asaphilisa labagulako ukuthi enda nemimangaliso kodwa ngesikhathi aqala kubatshela liqiniso baqala kumfulathela akabange asathandwa abantu ngaleso sikhathi manje sithola ukuthi lesigijimi safulathela inkosi jesu mayelana nembhalo awusiniki ukuthi wake wakucela kuxolelwa kwetono takhe noma yini wase uyesuka uyahamba ubuyela enkosini yakhe umfarisi manje kukhona lokungalungi ngalendzaba lapho akutendi nje tiphetho tihlangane kukhona lokungalungi labo bafarisi bebangenayo inhlanganyelo najesu Beba nemagcubu lomunye kulomunye bona Jesu bekangenayo inhlanganyelo nabo wabatshela wathi nithungeleta tilwandle munye losandza kuphenduka futhi ke sewungumntana wesihogo ngalokuphindwe kabili kunaloko lebekangeko phambilini wathi nine baholi labathi mpumbuthe bethi mpumbuthe wathi wakhuluma kahle ngani Isaya ninemehlo kepha aniboni netindlebe kepha aniva nekuthi wabasola kanjani futhi wabathethisa futhi ke kulomunye wabo kumema ayedineni kube besingakubeka esishweni sesitaladi siyathi kukhona licilongo edulu emkhonweni nzawana thide lekhadi lelengetiwe nzawana thide niyabona na ubambe info letside ngoba bebangenayo inhlanganyelo lomunye nalomunye unjengoba nje na uthatha titsanzani letinzala netitsanzani letisetincane niyatibona letitsanzani letisetincane letishadile tihamba tiye kulolunye luhlangothi futhi ticoce ngani na tinetinto letihlanganyela kuto bathanda ukukhuluma ngetinto labanato nzawonye bukusisani bantwana labancane labafana labancane batodlala imabuli emantombatane lamancane atodlala imidola niyabona dinto letijwayelekile kungaleso zathu sihlangana lapha ngendlela lesenta ngayo njengaloko kudla kwasekuseni lokuthandzekako manje ekuseni sibe nako konke lokujwayelekile inhlanganyelo bagembuli bathengisi betshwala lokungekho emthethweni baqamba imanga nemasela bekangenanzawo kulowo mhlangano niyabona ngoba kukuthi noma ekhathi lapha sine sinenhlanganyelo lomunye nalomunye ngoba sibuthene nzawonye into yinye lenkulu lesizuzile lo ngKristu sidlo senkosi naye manje uma ubona intombatana lethi ayibe neminyaka lesithupha noma lesikhombisa budzala ilandzela gogo sonke sikhathi aha kukhona lokungalungi unemehluko lomkhulu kakhulu eminyakeni wabo manje kusekhathi kwekuthi usilwanyana sagogo noma lo gogo unelisaka lemaswidi nale ntombatanyana iyalifuna niyabona na kukhona inhloso lethite yale ntombatane lencane ilandzela gogo lapho ngoba kunemehluko lomkhulu kakhulu eminyakeni yabo niyabona na uthi uma ubona lo mfarisi athumela leyo lenengane lesitashi inkubo yobufundisi ithumela kuJesu kukhona lokungalungi into lekweshile kulokwejwayelekile kunelichinga nzawana thide awucabanga ukuthi Jesu bekangakwadi bekangabeki lutho ethi kwakhe cha cha nebona na bekati ngako kodwa noma kunjalo uma bekamenyiwe utohamba noma kunjalo kunjalo siyamema emabandleni ethu sithumele imihlangano lemikhulu ngaphambi kwemkhankaso futhi sikhuleke futhi sibite emacenjini lamakhulu emacembu emkhuleko engcungcutheleni lenkulu yembuso imvuselelo futhi sikhuleke onkosi Jesu woda futhi usihloniphe ngebukhona bakho futhi akuthi lomunye asukume bese uthi amen nabo asha batomhola bamkhiphe emnyango ake lomunye amkhonde kancanyana futhi basicuku sethinhlanya kunjalo siyamema kepha-ke asimfuni uma efika lapho kodwa utobuta noma kunjalo uyeda yebo utoba lapho uma ethembisa niyamcela akunanzaba ukuthi Timothy yini uyefika uma umcela ulapho ngako sengiyambona lo mfarisi ukuthi balibeka kanjani leli thili lelikhulu bebanjingile he bathola kusika kuyo yonke into lefikako neminikelo yenyama futhi babhadalwa kahle futhi bebanjalo bebanako kumelula bebana leso sisho lesidzala saseningizimu kodwa singuloko labakwenda bebanjingile futhi lababuyile bebabuyile futhi bebakhona kwenda lawo mathili lamakhulu kuthi bebakhona kanjani kukwenta kubukeke futhi niyathi devil uyathanza kwenta sono sikhange wena yena nguloko lokusenta sikhange kakhulu bese-ke sithola ukuthi benta emalungiselelo tinyanga nengetinyanga bese bathumela letimemo leti futhi balungise yonke into bese bakhetha sikhathi lesitsite seminyaka semkhosi lonjalo mhlawumbe lapho emagrebisi abo sekavuthiwe nemoya ugcwaliswe ngeliphunga lalawo magrebisi lavuthiwe bekungakwenta ulambele kuwahosha futhi bebathi kuthi kulungiswa kanjani konke futhi-ke bebahlobisa kwabo loko leni kubita lapha ngiyacabanga vulande lomncane noma ligceke lelivulekile emkhathini wetindlu bese kubita kanjalo enyakatho futhi bakulungise konke futhi bakwende kube kuhle kakhulu bebayoba naleli thili lelikhulu ngephandle emabaleni lapho bebabiyele khona kuze kuthi bangephandle nalabo labangakamenywa bangakhoni kungena futhi bebayolosa kanjani liwundu futhi bafake tonke tinhlobo tetinongo kulo futhi bebakhona impela kukwenta kubukeke kukuhle futhi kwakukuhle futhi-ke bayokwenta balungise yonke into nje ngamashi bebayoba nato tonke titebele tabo letati lungiselelwe labo labeta ngencola lebe bangathonsela emahashi abo kuto bebanemahuka ekukhungela emahashi tisebentite kugeza tinyawo lapho kuthi masinyane nje kunga tonke tisebentite kugeza tinyawo tabo tonke tigcokiswe njengetisebenti futhi timile tilungele futhi ngesikhathi incola ishayela yenyuka kulabo labeta ngencola lesisebenti sekugeza tinyawo sasithatha lencola yemahashi siqhubeke sehle sikhiphe lamahashi nematomu kuwo futhi siwanike lifolishi nakanjalo njalo nalowo lobekagibele esihlalweni selihashi asuse sihlalo selihashi futhi anakekele leli hashi bebanayo yonke into ilungisiwe nje bese-ke kuba khona lesinye sisebenti sekugeza tinyawo lengisithandzako sisebenti sekugeza tinyawo lesishiphe kunato tonke futhi leso kwakusisebenti semsebenti lophansi wekugeza tinyawo Beka ngulobhadalwa kancane kunabo bonke baleso sicuku. Kuloko lokumenta abe nguNkulunkulu kimi. Beka ngulongetulu kwalabaphakeme futhi wathatha ingcenye yesisebenti semsebenti lophansi wekugeza inyawo emhlabeni. Uthi siyahamba sithicabange ukuthi singumuntu lothite. NaNkulunkulu wenkhathimulo embula inkhathimulo yaNkulunkulu wageza inyawo tebadwebi. Uthi nguloko lokumenta abe ngilophathekako abe sisebenti lesiphansi kunato tonke tisebenti washona phansi ngemadolo akhe kugeza inyawo talo kanye luthuli loludaliwe lalwenda amen nayo lapho-ke iguce ngamadolo igeza inyawo indlosa lebhadalwa kancane kunawo onke kulesi cuku nemsebenti lomubi kunayo yonke manje labantu bebanetindlela cishe letimbili kuphela tekugcugcutela loko kwakusekhathi kwekutsi uhamba ngesilwane noma ngetinyawo futhi ngesikhathi bantu bahamba bebenyukela ngale kwemagcuma indlela letijubelako nakanjalo njalo ethi kwemagcuma baya emadolobheni futhi ngalo mkhondvovane letilwane tatihamba nato emahhashi nemakamela netimbongolo nasemgwacweni lapho bebaya khona luthuli lwalubhicene nekungcola futhi ngesikhathi bantu bahamba bebambethe sembatho sasepalestine lokuyingubo futhi-ke lapho basahamba le ngubo yayiphansi neluthuli lapho bashwila tinyawo tabo le ngubo beyijikajika futhi ibuthe luthuli emgwacweni futhi lube semilenteni yabo ebusweni babo neliphunga lelihhoko njengelapho tilwane tatikatse tikhona khona emgwacweni lwaluba kubo futhi bebadiva bangakakhululeki kuhamba bangene endlini kuthi babe simenywa nalo lonke lelo phunga kubo ngako le bebakwenda bebaba nesicuku lesikhulu se lebe singakubita namuhla njengalolokugcokwa botsatse emahliphazi lamancane asendlini lamancane njengesiceshana lesincane sendvangu labasigcokisa etinyaweni tabo bese-ke babeka tonke leti tibe lilayini lelincane futhi mhlawumbe lomunye uyenyuka futhi naku lokwendekile wota lapha mnakethu uroy umzuzu naye indlela lebabingelelana ngayo bayangena kanjena futhi bebathatha sicathulo sakhe futhi basikhumule futhi babone ukuthi sasingusayizibane sicathulo sakhe bese bayasilinganisa nelipheya lemahliphazi asegamelweni lekulala singakubita kanjalo futhi manje-ke bebakhothama futhi bageze tinyawo takhe futhi balungise tinyawo takhe tibe kahle futhi tihlandeke bathathe lithawula batesule kahle futhi benyukele emlenteni wakhe bese-ke kususa konke kunuka lokusuka etinyaweni takhe neluthuli nasendleleni futhi bayosusa konke loko kuye khona-ke utobese umfaka leli pheya lalamahliphazi lawa lamancane langalingana tinyawo takhe kahle nje bese-ke bawathonsela etinyaweni takhe khona-ke uyoya ngaleya kuyoba khona lesinye sisebenti sekugeza tinyawo lesime lapho lesithatha lokucite kwekugcoba emafutha futhi bekanemakha kakhulu bebathola lawo makha elihabhula lelincane lelivela ehlumeleni lembali lelenta emakha futhi bende la makha futhi bawathululele etikwetandla tabo futhi besule tandla tabo bese-ke kuhamba ngaleto tinsuku lowo msebe loconzile walelo langa lasepalestine wawushisa kakhulu bewushisa inzamo yabo nebuso babo bese-ke bathatha la makha nemafutha futhi besule buso babo nasetikwe tindlebe tabo bese-ke bamnika lithawula bese wesula buso bakhe futhi atilungise kahle futhi-ke niyabona agezwe tinyawo takhe futhi agcoke emahliphazi neluthuli lususiwe kuye futhi loko kwakuneluhlobo loludzite lwe njengekutsi lawo makha bekasebenta endzaweni njengementoli bekakwenta utivele upholile futhi uhlumelelekile watilungisa bese-ke uyalungela-ke kuhlangana nalowo lebekammemile manje beyangativeli kahle kuthi ahlangane naye angcolile ngiyethemba nine bantu nibamba lokufanako kwaloko kwekuthi uma siyohlangana naNkulunkulu niyabona na ufanele ugezwe umhlatshelo sonke sikhathi futhi wawulungiselelwa futhi ulungele ulungisiwe futhi nguleyo ndlela lesithola ngayo uma siyohlangana naNkulunkulu sifanele kuqala side futhi sigezwe ngemanti elivi kunjalo sifakwe emakha ngemafutha ekugcoba la esi-11 sa-Aaron lehlela emiphethweni wetiketi takhe luthando lebuzalwane kungena kuleli lelingcwele lingcwele khona-ke ngesikhathi aya ephathini leyayimemile ngesikhathi efika ebukhoneni bakhe manje kube-ke bekangene nalokungcolile-ke tinyawo letinukako nekungcola konke ethi kwakhe-ke bekanuka kabi beka-athi kutiva kabi bekamgwema kodwa-ke emva kokuba sekagezwe tinyawo takhe futhi wagcotshwa njengoba sigcotshwa ngamoya loyingcwele niyabona bese kuthi-ke alungiswe wonke khona-ke bekangena kumninindlu umphathi wemcimbi futhi bekasalungele kuhlangana naye futhi naye indlela labakwenta ngayo bebabamba lomunye nalomunye ngesandla kanjena manje kube bekanuka wonke-ke bekangeke afune kuthonsa asonzelane naye kodwa niyabona sewulungisiwe manje sewukulungele ngako bayagacana kanjena futhi-ke bekemukelekile manje lokho kuqhawulana kwekugcina ngiyabonga kuqhawulana kwekugcina kwakumenta emukeleke kodwa bekanekulungiselela kucala ngaphambi kokuthi athole lokho kuqhawulana futhi tikhathi letiningi kwanga ensanyeni wamanga wamemukela wathatha sandla sakhe wamgaca futhi wamchabuza etihlathini totimbili tensamo lokho kwakusho ukuthi bekemukelekile manje bekangeke ativele kwangathi kuyamvumela amchabuze nalo lonke lolo thuli futhi anuka kuye niyabona na kodwa lokho kulungiselela kuyendiwa ohe uma singakuthola emalungiselelo niyakhumbula emfanekisweni ukuthi umuntu munye wangena kanjani ngaphandle kwesembatho semshado na bekangene ngemnyango noma lihlelo lelithide bekangakangeni bekangene ngelifastelo hhayi umnyango noma kube bekangena ngemnyango bekayofika athole ingubo wehla ngendlela yesivumokholo lesithide noma lihlelo waphonselwa ngephandle bekangafanele kuhlala etafuleni ufanele kucala ufanele agezwe futhi alungiswe futhi agcotshwe khona-ke bekasalungele kungena futhi ngesikhathi kuphela nje uma yena asimenywa futhi bekakathe amenyiwe futhi bekakathe into yekugcina kwakukumchawula nekumanga umanga esihlathini noma ensanyeni naloko kwakukumanga kwekumemukela oh bekangumnakethu ngalokugcwele ngaleso sikhathi amen yebo bekemukelekile ngaleso sikhathi bamba uyongena efrijini futhi utitholele isangweji lenkulu yedegudi bese uqambalala uvundla embhedzeni usekhaya uyabona wemukelekile kuphela nje uma uthola lokho kwanga kokwemukelwa njengendvodzana yelulahleko niyathi ibuya kuphela nje uma uthola kwanga kokwemukeleka manje kwase kulungile ngako lolu suku lwalukadze luhleliwe futhi yonke into yayilungiselelwe futhi nawo onke emawundlu abulewe futhi nekosa kwakuchubeka liwundlu lelosiwe ohe umoya utungelete lidolobha nasendasi esigothini nje kwakunje liphunga lelimnanzi lalisanza kokhela yonke inzawo lihlanganiswe neliwayini nemagrebisi nakanjalo njalo futhi lona liwayini leli lendlula lonke lebe balisebenzisile nalokwendlula konke kwako konke ngoba bebakwathi kuba nalokwendlula konke futhi bebanayo yonke into ime ngemumo bonke bagezi betinyawo bebeme enzaweni emathawula emahlombe wonke umuntu enzaweni yakhe nako kwenyuka incola yemthwalo futhi nako kusuka umgezi wetinyawo ahamba nayo futhi uyangena kugeza natinyawo nakanjalo njalo kuqhubeke njalo njalo lusuku lolunjepho umfarisi lomdzala bekanesikhathi lesimnanzi manje ngitonitshela ukuthi ngicabanga ukuthi bekanani emkhonweni wakhe ngitokuthatha emcondweni waloko lokushiwo libhayibheli ngalabo bafo bebangakholwa ukuthi bekangumprofeti bebangeke bakukholwe bambita ngabhelizebuli umbhuli futhi abakhonanga kucabanga ukuthi lowo muntu ungumprofeti niyabona ungahle kube awukacabangi ngale tinto lete ngaphambili kodwa wonke umbhalo uhlanyelwe ugcwele kona niyabona ngendlela nje lokubuka ngayo caphelani futhi bebangakholwa kuthi bekangumprofethi. Ngakho kwangathi sengiyambona umfarisi lomdala athi, manje ngimemile rabi sibanibani, narabi sibanibani, uthi kufanele ngibe nokutijabulisa lokubalulekile, uthi ngizovele ngehlise loyo mhlekisi endasi lapha, uthi niyathi kuthi sitokwentani. Ngitomkhombisa, ngitofakaza kuthi akasuye umprofethi, Rabbi Belaski ngalapha, uyakholwa kuthi nje uyi ungumkhohlisi. Akakholwa ngoba umelene kakhulu netinhlangano tethu. Ngako yena nje singeke sikholwe. Kube bekangumprofethi sibili, bekayoba ngumfarisi futhi amele tinto lesitimelako. Lo moya lomdzala awuzange ufe, lendoda lebeka ngiyo yafa. Kodwa niyabona uNkulunkulu nateveli, teveli uthatha umuntu wakhe, kodwa umoya wakhe uyasala. Kunjalo, umoya lofanako usala kwehle kuyo yonke leminyaka, naNkulunkulu uthatha umuntu wakhe, kodwa hayi umoya wakhe uyavela futhi. Ngakho bekuyimbi yonke indlela. Uthi ufanele utikhethele wena ngako loyo, longakholwa, nalokholwako. Futhi lolongakholwa uhlala njalo atenda indlo letsite letende yona niyati. Futhi sithola kuthi ngaletinye tikhathi uNkulunkulu usebenta ngetindlela letithobekile, uvele akubeke etikwemehlo alabo bafo. Ngakho ke bebangakholwa kuthi bekangumprofethi. Futhi sengiyambona nje umfarisi mbishopi lomdzala emelapho athi uyati kuthini, uma ngimthola ngalapha ngitothonsela lomuhle kuye, futhi ngitomngenisa lapha, futhi sitofakaza kuthi akasuye umprofethi. Futhi ho, niyathi kuthini? Sengiyayibona inhlangano yami itongenta umfundisi wesifundza ngesikhathi lesilandzelako, noma lokuthite. Niyathi umnika into letsite lenkulu, ngoba wamdalula impela lomfo. Niyathi bekanguye impela, bekangakholwa kuthi bekangumprofethi. Ngako bekanaye endasi lapho. Ngako lapho yonke inhlangano ihlangana ndzawonye nabo bonke. Sengiyabona banesikhathi lesimnandzi sekushayanisa tingilazi, futhi banathe, futhi babe nesikhathi lesimnandzi. Wawungamuva umfarisi lomdzala ngetulu kwabo bonke etulu lapho. Niyathi baqhubeka nje, sikhathi lesinje lebe banaso, sikhathi lesimnandzi. Uthi manje ake sicalate umzuzu, wangena yena kanjani lapho, walendlula kanjani yena lelisango lemgezidinyawo. Nango yena ahleti ekoneni, abefike ngesikhathi ngqo, uhlala agcina sikhathi lesifanele. Futhi nango ahleti ekoneni, ngiyakutonza kusho lokhu, ahleti lapho netinyawo letingcolile. Jesu netinyawo letingcolile, njengoba umFrench ambita nga Jesu. Jesu anetinyawo letingcolile. Akukho muntu lobekamgezile, akukho lobekamlungisile, wamgcoba futhi noko wamenywa. Futhi nako kuhlethi Jesu netinyawo letingcolile, uta esimemeni lesanikwa yena, kodwa akukho muntu lowakhathalela ngaye. Wake wasendlula kanjani leso sisebenti sekugeza bantu tinyawo? Ngifisa kwangathi ngabe benginalowo msebenti, bengikathe ngimbukile, bengikathe ngibuka phansi nasetulu nemgwaco, ngangiyoqiniseka kuthi wathola timpahla tekuwashwa, kube ngangilapho. Ngangiyofuna kuqiniseka kuthi ngageza tinyawo takhe. Kodwa abekuphi lolo geza tinyawo na? Abekuphi munye na? Abesolo aneliphunga lelibi lendlela ethi kwakhe, anetinyawo letingcolile. Bekangakagcotshwa, umbhalo usho njalo. Uthi nango ahlethi lapho, uthi akukho muntu lomnakako. Nguleyo ndlela lokungayo etimvuseleleni tethu letinengakhulu namuhla. Ngiyakutonza kusho lokhu, kodwa kuliciniso, siyamema futhi sitame kumshaya indiva. Umuntu angasho lokuthiite noma aqale kukhonta uNkulunkulu, lapho simcela kuthi ede, futhi uta ngesimo samoya longcwele. Futhi umuntu lothiite utosho lokuthiite, futhi uto umuntu lothiite utoqala kukhonta, futhi kutophathamisa wonke umhlangano, ngoba lomunye wathi amen noma haleluya. Ningamnaki futhi uma lomunye bekangathi umuntu lothite wathi amen haleluya, bebathi umgiciki longcwele noma ligama lelitsite lelingcolile. Jesu netinyawo letingcolile. Nkulunkulu, yini indzaba ngalesitukulwane lesi sebantu? Bakuphi? Kwendekeni? Jesu, netinyawo letingcolile, ahleti emkhatsini webantu lapho amenyiwe khona, futhi aneligama lelingcolile. Nango ahleti lapho, kunuka kwemgwaqo kuye, yonke into labangayiphonsa kuye, noma bantu labakhondako. Uthi bayiphonse embili, bababite ngesicuku semfucuta, nako konke lokunye, Jesu netinyawo letingcolile. Kodwa akazange asho livi, wavele wahlala lapho inhloko yakhe ibheke phansi, imbali yaselubonzeni njengoba singakubita kanjalo edzilini. Ngiloko langiko namuhla ekukhonteni. Ekukhonteni lapho sifanele ngabe simelele khona iPentecost, uba imbali yaselubonzeni. Lapha kungesiko kaTseni, umvangeli lowatiwako, beka seshisipoti, futhi beka shumayela, futhi ungumshumayeli lweshisako futhi, futhi beka shumayela asusa, nalomunye umnakethu loligugu loyiPentecostal, beka vamise kudumisa nkulunkulu, namoya loyingcwele wehlela kuye, wampongoloda luthuma kunkulunkulu. Nalomvangeli waguquka wase uthi vala umlomo wakho. Uyangiphathamisa. Yebo ke, uyangiphathamisa uma ungasho ukuthi luthumo uNkulunkulu. Ngicabanga ukuthi kukhona lokwentekile. Ngangivamise kuba nenja lenzala, umfolo omdzala tatane, wangithumela esikolweni ngekudingela. Yayikhonkotha kunoma yini le yayikhona. Kodwa yona indlo le kuphela le yayiyesaba noma lebe ingafuni kufika kuyo. Kwakulicaca futhi bekamfaka ngaphansi kwendunduma yetihlahla futhi beyivele nje ihambe ijikelede ikhonkotha uma ngangifuna kuthi ilithole kuthi ihambe mbamba ilithole lelicaca into kuphela lengangidzingeka ngiyende kwakukuthi ngiyibhambathe bese ngithi mbambe mfana yangena yase ithola licaca licaca lelikhulu kunawo onke lengilatiko ngudevele indlela lengcono kunato tonke lengathi ngayo kuyenda kuthi amen haleluya loko kuthi mbambe mfana mlandzele mfake esiphundini ya bayamema kodwa abamfuni lapho efika bangeke bamemukele banendlela yabo yemsimeto uthi bafanele babe nayo ngaleyo ndlela angemukelwa emva kokuba sekefika lapho wonke umuntu uyamendlula kwangathi bekangekho lapho acalata eva emahlaya ebufarisi esimanje njengaletinye taleti impahla kakumabonakuze lesinabo namuhla bantu bangangconota kuhlala ekhaya futhi babukele Ricky lothite asukume endasi lapho nempahla yekudlala yamabonakuze futhi bahlekisa ngeluhlobo loluthite lwelihlaya nalomunye wesifazane loshadekane noma kasihlanu nakanjalo njalo futhi bahlale kuva lokho futhi bathandze lokho kangcono kunekuthandza inkonzo yemkhuleko ngalesithathu ebusuku ngani akumangalisi imvuselelo seyihambile ungeke ulakhe libandla eti kwamalahle labovu noma emalahle iPhoenix letside ungeke ukwende emalahleni lamadzala lashile ufanele ube nomuntu inhlitiyo yakhe levuthako babuke lokudzide into letside letokwenteka babuke yonke inkonzo khona lapho enzawaneni babukisisa siyamema futhi simbide futhi ke asimfuni uma efika lapho vele nje ungamnaki miyekele kanjalo ungamnaki livi lakhe lingafundwa noma lishunyayelwe futhi nje lihlale futhi liliyekele lichubeke mhlawumbe uthathe ibuthongo lobumnanzi usakwenda niyabona na ungenanishisekelo sibukisisa sibukisise kubuya kwenkosi simemile siyamfuna wota nkosi Jesu wota futhi noko asikubonakala kwangathi asinaki uma efika emkhatsini wethu lapho wahlala lapho noko uyefika ngiyamangala kuthi kungani ngiyamangala kuthi kungani kuhlala kunesizathu endasi le esitaladini kusuka elayinini lelikhulu jikela eceleni kancane sitaladi lesinetintuli wehla ngendlela lincamula emkhathini wetakhiwo endasi le elunyaweni lwensaba lincamula emkhathini wetakhiwo futhi wenyuka ngetitebhisi leti kwayitelako emkhukhwini lomncane ngibona wesifazane lomncane aphuma uyacalada baphi labanye bantu uyakwayitela uyehla ngetitebhisi. Oh, ngikholwa ukuthi bekangowesifazane lomuhle lomncane futhi weta ahamba ehla ngetitebhisi. Bekathethe umgwaco lokungesiwo liciniso, kodwa mhlawumbe niyathi kungahle kube kwakungumtali lothite lomvumela ende loko. Niyathi nikhuluma kakhulu impela namuhla ngebuhlongandlebe bentsha. Ngikholwa ukuthi kubuhlongandlebe bebatali. Ngikholwa ukuthi kulapho ke ukhuluma ngekungafunzi kwaseKentucky. Akuthi lomunye walawo mantombatana enhla lapho angene busuku bonke adzakwe hafu nekupenda kwakhe umlomo noma ngabe yini leni kubita ngako ebusweni bayo bonke. Uthi yona igcoke ingcenye ishwileke kanjalo. Nakethu lomunye walabo make labadzala baseKentucky bebayoyikhelela ligala lelisethulu kuleto tihlahla. Uthi beyogcoka leto tingubo letikhumule kuyo kunjalo. Ukhashane kabi neHollywood niyathi. Kunjalo ngiloko lesikuthi ngako namuhla lokunye lokunenge kwalolo hlobo lwamake kunjalo. Impela kunjalo. Kona ke sithola ukuthi uthi ishelele wehla ngetitebhisi wehlela emseleni ubukanza wonke kune uyephi wonke umuntu. Niyabona lo mntana bekakatse akhishelwe ngephandle akukho muntu lobeka mkhathalela. Ngiloko lokwenta intombatane lamanengi ihambe kabi ngoba akukho muntu lobonakala amkhathalela. Bekuyoba khona ihafu yabo lebe ingeke ibe ngalendlela lebangiyo. Kube bekukhona umuntu lobekanga lo ngaba nakekela. Esikhundleni samake nababe ngephandle sawana thite baqhubeka eBaren futhi bavumela intombatane yabo iye noma kuphi. Bebafanele babe sekhaya bakuleka libhayibheli labo livulekile babancusela njengoba Jobe bekanjalo ngebantwana bakhe. Mhlawumbe benda sono uyoba nemhlatshelo wabo. Sithinga umkhuleko lomnengi nemakhaya lamanengi lahlukaniselwe uNkulunkulu. Kunjalo manje mhlawumbe batali bakhe bebaluhlobo lolunebuhlongandlebe lolwasuka lwamiyekela wahamba. Le ntombatana lebuyile yayitiphilisa ngekuphila lokubi. Niyathi ukuthi ngiconze kuthini futhi ngakho nguleyo ndlela lebekanayo ye yekwenta kutiphilisa. Siyathi ukuthi bekukubi kakhulu kodwa noko mhlawumbe bekakathe futhi sitocabanga ukuthi waguculelwa kuloko ngoba kwakunalabanye labalungile emva kwalo wesifazane kwakufakazela. Kunjalo into letsite emuva lapho yayiphatheka. Kunake ngikhola ukuthi Jesu bekathi ukuthi ngesikhathi lomfarisi amcela impela bekayela lowo mphefumulo. Kunake siyathola ukuthi uthishelele uya kulelesinye sitaladi ubuka etulu naphansi emehlo akhe lamakhulu lamahle akhathimula nzawo tonke. Ngani baphi bantu uhamba ehla ngetitaladi tonke akuna muntu. Manje labantu tatane bebangeke bethe kule mikhosi lena kodwa niyathi bebayota kulo fenisi bamfufuthe batohosha lolo lusu netisu tabo tikhaletilo nje bebafuna ku indlo letsite kuthi bayidle kabi kodwa bebangakhoni kungena. Laba labanjingile bebanako uthi bakugcina bekukwala abanjingile nje kuphela. Ngakho wacalata wahamba wehla uyamfumfutsa ngalokuconzile nje wahosha indlo letsite. Sisu sakhe lesidzadlana lesingenalutho sicala ukukhalela indlo letsite niyathi uyamfumfutsa oh loko kuhle. Ngiyakhumbula esikhangisweni umbishopi mfarisi enhla lapho unenkonzo yakhe lenkulu yeminyaka. Yebo ke ngiyacabanga akuna ubakhona lutho kimi lengilwenda namuhla kodwa ngita uhamba hamba. Manje beka ngumthosha kunoma ngibani niyathi. Ngakho lo wesifazane manje ake simbukisise uthi shelele uyasondzela uthi yayifanele icikelele ukuthi ingabi ngalapho labanye bantu beka khona beba yoyibona ngoba beba tothatha litshe bese bayayicosha. Ngakho incumbi yalobo bufarisi bekutendela buyachubeka namuhla nabo. Kunjalo bathinga kusitwa khumbula lapho uvela khona nawe uyabona ngaphambi kokuthi uphonsele litshe kulomunye umuntu. Niyabona manje lapho ngiyambona lapho asenyuka aya ngasegedeni umfolo omncane tatane bekalambile uyamfumfutha beka ngahosha lelo wundlu lelo siwe futhi oh kuthi bekangathandza kanjani kulidla futhi wabuyela emuva kwesicuku ahamba-hamba bekalihosha futhi yona yamfumfutha lokungenani yayikujabulela kuhosha leliphunga lelimnanzi njengoba umoya wawuphephetha uphuma emigodini lemikhulu yekosa lapho futhi bekeva lomfarisi ngethulu kwabo bonke mbishophi ngifuna kukubuta lokuthite lapha dokotela woda ngalapha niyathi futhi ngakho wabalalela imizuzu lembalwa wase uyachubeka kancanyana wakhuphukela endzaweni lencane lephakeme kancane kude atokhona kubona ngetulu kwetinhloko tabo waqala kucalata ngale ebaleni uthi wabona tonke timenywa kuthi tatibukeka futhi tilungise kanjani nekuthi tingubo tato kanjani nje yinye ima nalo mpristi nawo onke emajazi ekulala eleyisi nako konke eme ngalapho kuthi dathi mangalisa kanjani futhi bukani kumenga lapho labaphuyile labancane bantwana labalambile bemenga kufenisi bakhalela lokugcite labangakudla bukani lo make lomdzadlana lobuthakathaka eme lapho abambe luswane loluncane netindzebe takhe tivevetela umlomo wakhe uvutela lokugcite langakudla nabo ekhathi lapho bahamba ngendlela lebe bahamba ngayo uthi niyathi khona masinyane nje emehlo akhe abamba kubona kukhona lokugcite ngaye angathi uma emehlo akho ake abambe kumbuka lokuncane nje uyakwathi loko kuthi uma umisele ukuphila ya ngaphandle kwaloko ungabuka kuye ngqo futhi ungakunaki kodwa uma bemisele ukuphila umbono wekuqala wehlukile wabuka wathi lo mfo lomncane ahlethi laphayani yathi kukhona lokugcite ngaye loku lokwehlukile yini lekhona ngalowo muntu ungibani yena angathi ngani akagezwa ngisho nekugezwa ungene kanjani yena lapho bekafanele kuthi umenyiwe noma nakungenjalo bekangeke ede uthi nangoke ahlethi lapho futhi angake ndiwa wemukeleka inyawo takhe tingcolile futhi buka wonke umuntu nje bafunzi abazange bede bebangakamenywa bebafanele bahlale ngephandle uyachubeka futhi ngiyamlalela uva ingxoxo futhi kwakungilomunye webafundzi wathi angathi ukuthi kungani bangakayilungisi inkosi yethu nayo ihleti lapho wase uqala kuhlanganisa lokubili nalokubili ndzawonye lo kufanele kube ngulomprofeti lowo kufanele kube nguye lele bahudulela lo wethwazane lolu hlobo lwami embi kwakhe uthi bacela ukuthi amgcobe ngematshe aze afe noma amgcobe ngematshe aze afe futhi wathi wekuqala longenasono akaphonse litshe lekuqala oh leli lithuba lami kwehluka lokunjepho kuleso sigijimi lesibhadele leli lithuba lami nangoke uma kuphela bengingafinyelela kuye kodwa ubuyelwe kimi kunaliningi inhlitiyo lelambile kumethodist ibaptist ipresbyterian ikatholika nako konke labiyeleke kuye ngetivumokholo kube kuphela nje bengingafinyelela kuye wase uyabuka futhi uyambona wathi udzinga kunakwa udzinga inkonzo yendiwe kuye futhi ngifanele ngiyende ngako wacabanga nge kukhona lokumshayile engcondweni yakhe wase uyajika futhi wehla ngesitaladi wehla ngendlela lencamula emkhathini wetakhiwo etulu kuleto tinyathelo leti kwayitelako futhi wavula sibambo emnyango wangena wafinyelela ngaphansi kwembhedze wadonsa libhokisana lakhe lelincane lekuthi nakekela kwakhe lokuncane dindo letincane letikhatha lelako wafinyelela phansi ekoneni ngetulu kwelikheza lakhe lebelilapho walidonsa walikhipha wabala cishe etinhlavu letingamashumi lamathathu tabodenariyu bemaroma ngako wathi ngiloko-ke ngitokwenda futhi wakhiya lelibhokisi wase uthi oh ngingeke ngikhone ngingeke ngikwente loko ungumprofethi utokwathi impela nje lapho ngithole khona leyo mali nekuthi ngiyithole kanjani angeke ngikhone kukwenda ucala kuyibuyisela ebhokisini kodwa into letsite ithi udzinga kukhondwa nguloko-ke haleluya akunanzaba kuthi uyini yena udzinga kukhondwa futhi wabuthatha isokisi lakhe phinze futhi ngifanele ngikwende kwakukhona indlo lengekhathi kuye ngifanele ngifinyelele kuye wehla ngetitebhisi letincane letikwayitelako wahamba aphethele le mali esembathweni sakhe futhi wehlela esitaladini kuya lapho kwakukhona munye walabo fo laba niyathi kuthi kude inzuzo ngekushiya Josepha emgodzini futhi bekatohlala futhi agcine umsebenzi wakhe uvulekile noma ngabe uma kwendeka noma yini niyathi umuntu lothite uyendlula lapho ngako uyangena lowesifazane futhi uyasukuma niyathi njengalabanye bebathengisi belusuku yebo ke ufunani niyathi ngekubona kuthi Beka ngubani ufunani ekhathi lapha empeleni
I want the best alabaster box that you got
Ngifuna libhokisi le alabaster lelendlula onke lonalo Ngifuna lelingcono kunawo onke Oh nguloko ke uNkulunkulu ukulindzele ukuthi umnike lokwendlula konke Hayi nje sekhathi lesincane etheleni Kodwa ufuna kwakho lokwendlula konke Ufanele abe nalokuhle kwendlula konke futhi angahle kube wathi ufunani ngaloko Oh kwemicimbi lokhethekile ngifanele ngibe nako yebo ke wonke umuntu sewuye futhi uthulula le mali ngetulu kwe-counter Oh kusobala uma kukhona imali kuko lokho kulungile wasukuma lowesilisa nangu Eda waphuma uyayibala yebo linani lelifanele impela la denariyu wema Roma kulungile wafinyelela edulu futhi wathola lona lelo bhokisi le alabaster lelincono kunawo onke futhi walifaka esifubeni sakhe washo aphuma ngeminyango futhi edulu eceleni kwa Fenisi wathi angikhoni kungena lapha angikwati kumbinja ngingene lapho angathi ukuthi ngitofika kanjani lapho kodwa udzinga inkonzo yentiwe kuye futhi ngitofika lapho ngalenye indlela Nguloko ke nguloko ke ngiyahamba noma kunjalo angikhathali ukuthi bani uthini ngifanele ngifinyelele kuye nguloko ke ngifanele ngifinyelele lapho wabamba lelibhokisi futhi nguloko kuphela lokuphilako lebekanako nguloko kuphela lebekanako kuye kulelive kwakungilelo bhokisi lelincane la denariyu lelo yena lelo bhokisi lebeka lithenge ngemali yakhe lebeka iholile endleleni engcolile futhi kwakukubi bekatonza kusondzela kuye kanjalo kodwa nguloko kuphela lebekanako Uthi nguleyo ndlela kuphela lebe kangafika ngayo. Nguleyo ndlela kuphela longafika ngayo. Uthi nguleyo ndlela kuphela lengingafika ngayo. Kodwa ubheke ukuthi side uma adzinga ukuthandwa. Ukondwa ulindzele thine. Uthi nango ahlethi lapho abukeka nje kwangathi bekamlindzile abukitsisa nsawonke. Angathi ukuthi wangena kanjani? Angikhone ngisho ukucabanga ukuthi wangena kanjani. Kodwa wangena na nguleyo indlo lemgcoka angathi kuthi ngangena kanjani kodwa ngefika lapho amen ngiloko kuphela lengikukhathalelako ngefika lapho nguleyo indlo lemgcoka angiboni ukuthi uyoke ayithathe kanjani indlo lenjengami ingene kodwa wa ngandlela thite ngefika lapho ngefika ngalelinye lilanga ngihleli lapho nje angizange ngifune ukushiya Wangi yekela nje ngahlala khona lapha ngako wangena lapho beka nako ntwana tsite phansi enhlitweni yakhe kuthi manje ngesikhathi efika lapho kwendeka wacabanga uma ke angake ajike ke futhi angichumise yebo ke ngitokwenda njani kodwa khumbulani nje uma utama kwendela Jesu inkonzo angeke akuthethise ngekukwenda ungahle ukuthole ebandleni lakho kodwa ungeke ukuthole kuJesu kunjalo Yebo ungahle uthethiswe esikhwagende sithithe sebafundisi leso sukuma futhi sithi insuku ithemba imbangaliso selendlulile yekela lokho kufakaza nakanjalo njalo mayelana nalokuphilisa lokhu kaNkuluNkulu lendlo yamoya longcwele kuyekele lokho ungahle ukuthole kuye kodwa hayi kuvela kuJesu cha nicaphelile wathi shelele wageka emva kwakhe manje ngaleto tinsuku bebangadli njengoba senda namuhla bahlala etafuleni kanjena Labo bantwanyana banawo lomcondo balala phansi futhi badle bebana sofa futhi bebafuca lo sofa aphakame impela labo bantwanyana bayathi ukuthi bendani impela bayathi ngako ke bafuca lo sofa waphakama langasetafuleni futhi bahlala phansi futhi bathatha inyawo tabo batilengisa futhi badla kanjena basakwenta emavena sempumalanga ngidlile kanjalo niyabona ngalala phansi kanjalo oh kuhle ufanele ukudame ngalesinyi sikhathi kungani ungasho ukuthi amen labanye ngako ke nguleyo ndlela futhi bona wathi ishelele emva kwakhe wase uyacabanga ngilapha futhi manje sengifike ebukhoneni bekuphila lokuphakathi uma kuphela nje ngingamendela inkonzo uma kuphela ngingamendela indlo letside manje bekafanele athi kugcina inhloko yakhe ibheke phansi ngoba bekangowesifazane lothelelekile futhi waguca phansi sengiyambona aguca phansi eceleni kwetinyawo takhe futhi wacabanga ngingamthinza oh ungake ucabange nje ukuthi wativa anjani na ngiyethemba ngitolithola lelo thuba ngalelinye lilanga njengendoda lenzala leli khalathi eminyakeni leyendlula beyisendaseningizimu beyisinzisiwe futhi yahambahamba itshela bonke bazalwane epulazini letihlahla ukuthi beyikhululekile basi wambita wangena wathi Mose kukhona lengifuna kukubuta kona ngiyeva kuthi usho emkhathini wetigcila kuthi sewukhululekile wathi yebo mnumzane wathi ngikhululekile wathi itolo kusihlwa Jesu Kristu ungikhululile enhlawulweni yekufa nesono wathi uconzelwa komosi wathi ngisho kona wathi khona-ke ngitokwehla futhi ngisayine umthetho wekukukhulula ngento esimemetelo utawubese-ke uba ngilokhululekile kushumayela kubomnakeni ngiyakukhulula nami uma Kristu akukhulula ngako wehlela endasi futhi wasayina le ndoda lenzala yashumayela iminyaka neminyaka ngesikhathi kufika sikhathi sekufa labaningi bebazanane bakhe labamhlophe bekabashumayele bangena bekalele akukhoma futhi bebacabanga ukuthi bekangasekho walala lapho mhlawumbe lusuku noma ngetulu ngaphandle kwekukhuluma ngalelinye lilanga wavula emehlo akhe wathi ngabe ngiseselapha ngabe ngiseselapha wathi sonzelani bazalwane bami wathi bengicabanga ukuthi bese ngiwelele ngale kulololunye luhlangothi futhi ngisanza kungena nje ngasegedeni ingelosi lenkulu yangingenisa esangweni wase uthi naku kuta letinye tingceku etulu tase tithi Mose Mose ingceku yenkosi nayi ingubo yakho nangu umchele wakho wathi ngaguqukela kubo ngase ngithi oh tinceku tankulunkulu ningakhulumi nami ngengubo nemchele wathi kodwa Mose umvuzo wakho Mose wathi angifuni ingubo nemchele kwemvuzo wami vele ningivumele ngime ngimbuke kwakungiloko-ke ngicabanga ukuthi nguleyo ndlela sonke lesithi vela ngayo ake nje simbuke bengihlala ngicabanga uma ngendlula uma nje ngingakhansa nginyuke futhi ngibhambathe leto tinyawo kancanyana nje ngibuke lapho leso sibathi setiphikili sasikhona bese-ke ngiyahlehla bekuyongiholela uma ngiphile iminyaka lelikhulu futhi ngashumayela busuku bonke futhi ngenda konke lebengingakwenda ya kuthi nje ngibhambathe etinyawo takhe futhi nangilona wesifazane bekalapha etinyaweni takhe inzawo le nje pho kuba kuyo futhi etinyaweni takhe wakhumbula tonke tono takhe kukhona lokuchithe ngako ukhumbula yonke indlo lembilo yendile uma ufika etinyaweni takhe futhi ngesikhathi enda wacabanga mine lo mubi kwendlula konke futhi ngime lapha ngakulongcwele ngcwele tinyembeti letinkulukati ticala kugijima tehla etihlathini takhe futhi bacala kukhafunela etinyaweni takhe waguquka wase ucala kumbukisisa futhi wadama kulugeza wangakhoni tinyembeti tawela kulo bekangakhoni nje kugeza letinyawo takhe noma ephule lelo bhokisi futhi bekatomisa netinyembeti wase-ke uthi kuba nemahloni icobo lwakhe akhala etinyaweni takhe futhi wathatha tinwele takhe tawela phansi ngesikhathi niyati bekanetinwele takhe letiphothene tonke kanjena niyati ngetulu kwenhloko yakhe futhi ngesikhathi yena tinyembeti takhe tiwela etinyaweni takhe netinwele takhe tawela phansi wacala kwesula tinyembeti etinyaweni takhe ngetinwele takhe letishwilene tetinwele takhe labanye bothathewethu bebayofanele beme ngenhloko yabo kuthi bathole tinwele letenele kwenda lokho ngako-ke bekasula inyawo takhe ngetinwele takhe tenhloko yakhe lapho tisabalala etikwe lunyawo lwakhe kanjalo futhi oh bekabuka etulu futhi bekesaba futhi yena ngandlela thite noma lenye ujabula ngalokho ecile uma ufika ngakuye ngiyakwenda mina ngijabula nje kakhulu uma ngimuva asedute nami ngalesinye isikhathi angathi ukuthi ngendani uma ngilahlekelwa bungimi lichobo ngicabanga ukuthi sonke siyakwenda uthi njengoba beketama kusho indlela ethide futhi angakhoni tinyembeti tigeleta nje etinyaweni takhe beka ngenamandi ekugeza tinyawo takhe ngawo nalo mfarisi beka ngakamniki emandi kodwa emandi lamahle kangaka pho lebeka nawo tinyembeti tekuphenduka ageza tinyawo tajesu letingcolile Oh Nkulunkulu, inyembeti tekuphenduka ageza tinyawo letingcolile taJesu. Beka tigeza bese ke uyatiqabuza futhi atigeze. Uthi futhi wephula simbonyo kuleli bhokisi lelincane. Wase uthela lamafutha ekugcobisa etikwa lapho, wase ubuka etulu. Manje kube beka ke wanyakata. Bekayophuma lapho ngemzuzu nje kodwa nje yena uma lowesifazane bekafuna kumentela inkonzo wavele wahlala wathula futhi wamvumela akwende ngiyakuthanda lokho uma ufuna kumentela inkonzo nje utohlala athule futhi akuvumele uchubeke ukwende niyabona na akazange sekamthethise akazange sekathi awusho wena soni sukuma lapho cha cha wavele wamiyekela nje wachubeka futhi akwende Uto kuvumela wende into lefanako uma ufuna kumentela inkonzo. Uthi njenge tinyembeti ne naye athatha tinyo letakhe futhi ageza tinyawo takhe. Bese kukuzala akhohliwe ngalo mfarisi lomzala eme etulu lapho nabo bonke labanye babo. Bekentela Jesu inkonzo. Kungiloko ke ukhohlwa ngiko konke ngabo bishopi nato tonke letinye tintfo. Uma wendela Jesu inkonzo, ubeka nje ukwende. Angikhathali ukuthi noma ngibani uthini. Wena usemsebentini ngqo wenda lokutsite futhi bekachabuza tinyawo takhe futhi mncwa mncwa esula tinyawo takhe futhi ethama kufaka lamafutha ekugcobisa lapho netinyembeti nemafutha kugeza phansi etinyaweni takhe futhi lapho into eqala niyathi lomfarisi kwendeka wabuka emuva futhi wakubona oh he wafuthelana njengesiqoqo sidla inhlavu yena abuka etulu bekafuna bonke bazalwane ukuthi bakubone lokho niyathi Bugani laphaya uthi wathi ngekhathi kuye luqobo kube lo muntu beka ngumprofeti bekatho kwathi ukuthi sihloboluni lowesifazane lebekangilo kube beka ngumprofeti bekatho lwathi loluhlobo lowesifazane ukuthi bekayini lokufakazako bazalwane ukuthi akasuye umprofeti kodwa Jesu akazange asho lutho Wavele wakubukisisa nje wachubeka ambukisisa nje lowesifazane uthi bekenda inkonzo lebekafanele ayende ngakho lowesifazane bekasolo abukisisa nje uthi emva kwesikhashana ngesikhathi sekacedzile niyathi futhi bekesaba ngaleso sikhathi esaba emva kokuba sekesule tinyawo takhe ngetinwele takhe uthi lapha umlomo wakhe wonke uncinca kuloko ngiyacabanga futhi Beka inyakanyaka niyathi ngandlela thiyethe noma lenye ningena inyakanyakeni uma nifika phansi embi kwaKristu nguleyo indzaba ngebantu namuhla batama ukugega kutalwa lokusha niyathi noma ngikuphe kutala kuinyakanyaka angikhathali noma kusehokweni lengulube noma uma kukuleli pinki lelihlotshisiwe likamelo lasesibhedlela noma ngikuphi kutala kuinyakanyaka kutalwa lokusha yinto lefanako kuinyakanyaka Kodwa kuvela kuphila kuleyo nyakanyaka. Indlela kuphela longemukela ngayo kuphila. Kungekutalwa, kuyinyakanyaka, kodwa kwenda kuphila. Bantu batama kugeka, bangakwendi, abafuni kugeza lopende ebusweni babo. Labanye babo, noma niibita ngikuthi leyo nto. Hayi pende, wetingalo. Mascara, kungiloko-ke, noma ngabe yini. Angiyathi leyo ndvo lebuhlanya ubukeka umuhle kakhulu uma ungakakugcobisi futhi yebo uma utotama tento 2 nelivesi lesine utoshaya wonke loyo max factor langakwenda ngitonitshela lokho uma nje utotama lokuncane kwaloko kutoba buhle baphakathe lo lomnanzi lomnene umoya lothulile ngiloko lona wesifazane lebekanako ngiloko Esther lebekanako ngesikhathi efika embikweni nkosi kungaleso sizathu ashiya lalamanye emantombatana ngoba weta atihlobisa ngamoya lomnanzi embikwayo manje nangu lona esifazane embi kwaJesu ageza tinyawo takhe futhi emva kokuba sekachethile inkonzo Wacabanga utotsini yena wema emehlo akhe lamakhulu lamnyama nemishi yetinyembeti yehla nenyakanyaka ebusweni bakhe bonke lapho bekacabuze khona tinyawo takhe futhi wabuka kubona kuthi bekatotsini umfarisi emelapho wonke umuntu athulile ngaleso sikhathi kude umuntu lobekasho into niyathi bebathulile wonke umuntu angaphefumuli sengiyambona lo mfarisi anelulaka lwekudenda lolungile niyathi ambuka phansi phezulu.
Oh,
wakhunyiswa, wacabanga, kuhlaza tinceku tami. Basacabanga into lefanako uma babona inyakanyaka lenjalo neyathi lihlazo yini lelo. Kukuhlonipheka kunoma nguliphi libandla leliyobona luswane lolusanza kutalwa luvela. Oh, kulichilo kanjani, ubhishobhi bami butokonakala, nango emile nje achuma njengesichoko. Wase-ke uma lapho konke Jesu bekabukisisa lowesifazane. Ngako emva kwesikhashana waguqula emehlo akhe sitobona ukuthi ngabe bekangumprofeti yini noma cha. Oh he, niyabona ukuthi wathini? Wathi Simon, kukhona lengifuna ukukusho kuwe. Nangu Eda, sitothola ukuthi ngabe ungumprofeti yini noma cha. Wathi ungimemile ukuthi ngite endasi lapha futhi ngesuka eluhlelweni lwami ngashiya abantu labagulayo balele ngasemasangweni ngashiya labanebulephelo bakhala ngashiya tixukute bantu bangidingela ehlane nangasemasenseni elwandle kutama kungithola ngoba ungimemile futhi ngeda futhi ngesikhathi ngingena emnyango awuzange ugeze tinyawo tami ungiyekele ngangena lapha kuthi uhlekise ngami ubukise ngami embikwe bantu awukanginiki kwasamafutha ekugcobisa kugcoba tandla tami nebuso bami lobuvuthako kuthi ngahamba ngajabula elangeni kuthi ngite esimemeni sakho awuzange ukwende awukaze ungange kungemukela uvele nje wangiyekela ngeta njengesihlupheki. Kodwa lona wesifazane, oh he, utotsini yena. Kodwa lona wesifazane ugeze tinyawo tami ngetinyembeti takhe. Haleluya.
And she hasn't ceased of kissing my feet since she's been here.
Futhi akayekeli kucabuza tinyawo tami kusukela alapha. Ngiloko ke. Futhi ngitsi kuye, oh utotsini na. Tono takho letinengi tonke titsethelelwe yena. Ngiloko ke, tono takho lebe titinengi tonke titsethelelwe wena. Oh Nkulunkulu, loko akube sicelo sami. Akuthi loko kube ngimi uma sengifika ekupheleni kwemgwaqo. Kwangathi ngingamuva asho kuyo yonke inkonzo lengingamendela yona. Kuwo wonke umsebenzi lengithunyelwe kuwo lengingaya kuwo. Yonke indzawo lengingashumayela kuyo sonke soni lengingasithonsa ngiyethemba kumuva athi tono takho letinengi tonke titsethelelo ngena emazingeni ekuphila ungene e lokulungiselwe wena leti busiso leti letilungiselelwe kusukela kwasekelwa umhlaba nginesiqiniseko ukuthi sonke sitivela ngaleyo ndlela asitiveli na. Aniti veli nini? Asikhosami setinhloko tethu umzuzu nje. Sisacabanga ngaleti ndlo leti lapha. Asifuni isikhathi sethu ukuthi sisuke kithi. Tono takho lebe titi nengi. Lawo mehlo lanemishi lobo buso lobumahliphihliphi bonke. Kodwa tonke tinsuku takhe tekuthuma kabi. Tase tendlulile. Bonke bubi lake wabenda base buphelile ngaleso sikhathi. Bekangena ekuphileni. Ngiyatibuta kusihlwa kuthi bangakhi kulesakhiwo labathakasela Jesu Kristu ngalokwenele kuthi bewungafuna kumendela inkonzo na. Inkonzo lenhle kakhulu lebe ungayenda njengoba lowesifazane enda. Yenyukela lapha ngase-altari umzuzu. Besisolo sinekuphiliswa busuku lobumbalwa bemtimba. Asesibe nekuphiliswa kwemphefumulo. Awusukumi ngani kusihlwa futhi uthi ngitothatha indlela yami nalaba ingcosana labathelelekile benkosi. Ngitohamba ngisuka lapha kusihlwa futhi ngiphile impilo letogeza kungcola etinyaweni takhe. Ngitophila impilo yabungcwele lenjalo ukuze kuthi konke lokho lengihlangana nako. Kutokwathi kuthi bengisolo ngichumene na Kristu. Ngitothatha indlela nalaba ingcosana labathelelekile benkosi. Bewungafuna kumendela inkonzo na. Uma ukwenda ungethe wenyukela lapha manje futhi ume ngase-altari umzuzwana nje ngaphambi kokuthi sichubekele embili nenkonzo ume lapha nje futhi uthi Ngifuna kubeka indzawo yami ngephandle lapho kuthi ngendele Jesu inkonzo. Ngifuna kuta e-altari kusihlwa uthi ngivume tonke tonotami. Ngicabanga ngalophu yile lomncane wesifazane lokhubatekile akhala nelidugu lakhe ethi kwemehlo akhe. Umnakethu longumgriki amletha la. Umfana losemncane enyukela lapha. Qhubeka mfana wami. Ungakhathateke wota lapha sithando. Unkulunkulu uyakuthanda, Jesu uyakuthanda mfana sithando. Mani khona lapha. Nkosi Jesu, bani nesehawu kulomfanyana. Nkosi, emehlo akhe lamancane lathambile. Ngikhulekela ukuthi udobuka phansi enhlitweni yakhe, Nkosi, futhi ugeze sonke sono. Lona wesifazane loligugu, lomphunga etinweleni, umnyaka sewumshayile. Futhi uyeta manje netinyembezi takhe, Nkosi. Uyakuthanda futhi ufuna kukwentela inkonzo wena. Phani kona Nkosi njengoba enda manje. Sula tinyembezi takhe ngenzethelelo yakho Nkosi. Futhi umnike lokho lakufunako. Lomunye athathe indlela yabo. Nkulunkulu abusise nako ukuthi alenye indvodza. Nkulunkulu akubusise mnumzane. Nkulunkulu geza sonke sono. Mani khona lapha umzuzwana nje dzathe. Miyekele eme. Babe lo sezulwini le ndvodza ingahle ingabe nalutho even kungahle kube indvodza lesebenta kamatima indvodza nje lejwayelekile ime lapha mhlawumbe uma umengameli noma lomunye bekangeta edolobheni bebangeke bakwathi ngisho nekugwathi kodwa Jesu sewufikile futhi wamqondza uNkulunkulu tsethelela sonke sono mnike wona kusihlwa moya loyingcwele lobusisiwe emanti ekuphila njengoba eme lapha alinzile ngekuthi thoba siphe kona Nkosi. Kulekani manje wonke umuntu celani uNkulunkulu nje ngiyakwendela inkonzo. Wehlele edolobheni lakho kuleli viki akunike imvuselelo ufakazele ukuthi ulapha emkhathini wenu ningete neta na. Nkulunkulu akubusise lokho kutsatha sibinzi kwenta lokho. Babe losezulwini niketa umnakethu kusinziswa kwemphefumulo wakhe Nkosi. Kwangathi sonke sono singagezwa ngengadi leligugu yenkosi Jesu. Sewutile Nkosi akholwa. Ufuna kwentela Nkulunkulu inkonzo unenzawe yakhe babe mfake embusweni wakho kusihlwa. Uthi umnike moya loyingcwele njengoba alinza kuva impendulo yakho ibuya ivela ezulwini. Ngiyacela egameni la Jesu. Lomunye umuntu phumani nje ngqo manje. Le ndoda leme lapha tinyembezi tuthululeka emehlweni ayo. Lesikhulukati isandla lesimatima sibambe sami. Usho lokho ngebucotho lobujulile. Usho lokho ukuthi wendlula ekufeni wangena ekuphileni khona manje. Nangwe sifazane loligugu lomunye wesifazane lo Spanish eda uNkulunkulu akubusise dzathe. Babe lo sezulwini busisa lo dzathe wethu. Kwangathi angenda inkonzo ya Jesu wase Nazareth kusihlwa ngempilo yakhe ugeze lonke lihlazo lisuke kulelo gama leligugu lenkosi Jesu. Siphe kona Nkosi. Lona wesifazane lomncane logobene emahlombe akhe. Umsebenzi wetinsuku lomatima wendlule lapha. Uthi mhlambe letandla lethi letinzala letibutsakatsaka tesule tinyembezi ehlathini daleti nengi tihlathi teluswane loluncane lolukhalako. Kusihlwa Nkosi kunasinye sandla lesingaphulula tinyembezi takhe tisuke ngenzethelelo. Leso ngulesandla lesaphulula lowesifazane. Uthi sathi tono takho letinengi donke titsethelelwe wena mbusise Nkosi muphe lokhu ngeligama la Jesu. Nkulunkulu lomunye umile esulathi nyembezi emehlweni akhe mnike Nkosi kuphila lokuphakathe ngeligama la Jesu Kristu. Lomunye Nkosi akuthi moya loyingcwele wakho ube sethi kwakhe ububonile bukhona bakho ngikhulekela ukuthi utombusisa manje hlala nje babe losezulwini. ngibeka tandla ethi kwalona laba besifazane lapha bafuna kwendela Jesu inkonzo phani kona nkosi ukuthi kuphiwe bona egameni lenkosi Jesu umnakethu lo legugu nkosi uNkulunkulu kwangathi kusihlwa tona takhe letinengi kwangathi tonke dingathethelelwa siphe kona nkosi kulomnakethu futhi ngeke wethe na uma esithulweni sakho wena lo sivuku manje sewuhlubukile noma lokuthide ungathathi lithuba kuko mngani bukani kuthi kwendekeni lapha kuleli viki into letingakaze tendiwa kusukela etinsukeni taJesu waseNazaretha kusho ukuthini lokho sikhathi sekugcina sesilapha uma unemkhuhlane lomncane emoyeni wakho awenyuki ngani bese uthi nkosi ngifuna ukuthi nikela kabusha angikatendi letintho lengifanele ngitende wodwa ngalapha nalabantu laba labeme lapha nako kutha imindeni yabantu ida ungeke wavula indlela yakho wena lo sivuvu noma wena longakaze umemukele mwanongcwele nathi titsanzani letisetincane tita tikhala insizwa nentombi ida labakhulile badonsa tinyembeti emehlweni abo ngemaduku abo ngiloko ke
broken spirit, oh save me by thy grace, Savior, Savior, hear my humble cry, why on others thou art called. Do not pass me by. Won't you raise up?
Ningeke nasukuma yini? Wotani nini le mdzinga Kristu? Bukani kuthi wedeni kuleli viki. Khumbulani ulapha manje lo ngisho kanje inkosi. Niyathi ukuthi ngifundise ini manje ekuseni ekudleni kwasekuseni. Moya lo ingcwele ingelosi yaNkulunkulu ikona lapha manje. Uthi usolo angecwayisa qhubeka ubide ukhona ngephandle lapho lofanele ede wota kumbula angina uphendvula ngalolo suku lokwahlulela yenda indlela yakho manje ngoba yena iNkosi uNkulunkulu ukuthi kuleli viki ihlole imicabango yetinhliziyo tebantu lisolo lithi kimi Bamba lubito lwakho bagcine beta kukhona umuntu lothite ngephandle lapho lofanele ede wota umendele inkonzo ungeke na Manje wotani bangani asinawo emabhaluni apeni ne sinyathelo singe tinyathelo letimbili kuphela sine sinyathelo singe kuphela losukume njenge besilisa nebesifazane futhi betha kuKristu betha bamkholwa Wota manje wota bukani ngime ngalapha Loku kuyamangalisa wotani lapho emandi asathanyatanyiswa Bagamisa sanda sakho futhi ukusho kusuka enhlitweni yakho. Sukuma manje, yenyukela ealtari, sukuma, yenyukela ngasealtari lapha, asikhuleke.
Oh, oh, oh,
yendela nje Kristu inkonzo, phumela etikhaleni tetitulo takho bese uta lapha uthi naye inkonzo yami Nkosi, ngitela kutokwenda kuvuma embi kwebantu bonke. Ngilapha bengisolo ngineliphutha Nkosi, ngende liphutha ngisithe manje ngitela kutovuma sono sami woda wonke umphefumulo wesono locinzethelwe awude. Kunjalo tsatse lomncane be umlomunye wabo. Mendele inkonzo manje kuphuka akuvele tinyembeti tekuphenduka manje. Kuthiwani ngawo wonke umKristu ekhathi lapha asende kutehlukanisela Nkulunkulu. Wonke umKristu lothelwe kabusha sukuma uma ngetinyawo takho manje futhi asende kutehlukanisela Nkulunkulu. Bhubhuka usonzele uma ungakhona, ngena ngqo ngalapha asende kutehlukanisela Nkulunkulu. Sonke sifuna kwendela Kristu lokunenge wonke umuntu. Ngitinikela mina lucobo Nkosi, yonke into lengingiyo ngiyithela enkonzweni yakho. Ngitinikela mina lucobo Nkosi.
Every Christian consecrate themselves. What caused you sinners to come up? God brought you up here. God's here to take your sins away.
Wonke umKristu bathehlukanisele bona. Yini lebangeleni netoni kuthi nikhuphukele la? Nkulunkulu ukulethe lapha, Nkulunkulu ulapha kususa tono takho. Hallelujah. Wonke umuntu loko kutobhizita lawo mathonsi lomiswe licwa, loko kutoqala imvuselelo letoqala imililo ivutse. Manje akuthi wonke umuntu amnikele uthumo, asiphakamise tandla tethu, valani emehlo enu. Kuleka, kuleka nje, aze Nkulunkulu athulule moya loyingcwele ethi kwale tetsameni leti, egameni laJesu Kristu. Luthumo kuNkulunkulu, inkonzo yengamele manje.